Beats Morby.
Chawi pesa, haramu sakado. Wea una pesa, nataka fisika, nakunya kutule waro.
Hai. Venga vipi walai Wakati ukimuita gageto Unaonga kipe my eye Hey, iyo hi-fi Tato anataka kwenda Mumbai Hata kikumba gabando Unataka kusha wi-fi
Usimshike uyo Apo ajaja mwenyewe kuna watu wamelipa uba Usimshike uyo Apa mjini mwenyeji usijezani ni wakuja Usimtachi uyo Anakijua kizungu anaweza akachenji ruga Usimtachi uyo Waita wanangu unaweza ukachanja mbuga
Wea mchawi do, mchawi do, mchawi do Mchawi do, mchawi do, mchawi do, mchawi do Haujarogwa Mchawi do, mchawi do, mchawi do Mchawi do, mchawi do, mchawi do Jini chakule nishikamo Mchawi do
Watu wanafupa Watu na mabegi Watu na mabegi Watu wanafupa Watu wanafupa Watu na mabegi Watu na mabegi Wanatupa era Wanamwaga era Wanatupa era Wanatupa era Wanamwaga era Wanatupa era Wanna spend the money, 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 pesa. Wanna spend the money, 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 pesa. Wanna spend the money, 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 pesa. Wanna spend the money, 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 pesa.
We have Chawi do, Chawi do, Chawi do, Chawi do, Chawi do, Chawi do, Chawi do. How ya roba? Chawi do, Chawi do, Chawi do. Mchawi do, mchawi do, mchawi do Jini chakule nishikamo, mchawi do